mayoyo. Bana mtu wa muziki bana obude bugenda nafe tugenda kola ate tugenda walala ato kola
poma omulamu mwezi buoma omulamu mwezi buoma yabye mukalubanga bugonda.
www.mp3ugandanmusic.com